dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
murumva ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangire ijambo umutwe wa FDLR umaze imyaka n'imyaka urwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ufite ibirindiro mu rasirazuba bwa Kongo ejo bundi kwa gatanu nibwo watangiye gushyira intwaro zawo hasi umuhango wabereye mu gace kahitwa Buleusa mu karere ka Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wakurikiranwe n'intumwa za guverinoma ya Kongo iza MONUSCO ihagarariye umuryango w'abibumbye iza umuryango wa Sadeke n'izindi ntumwa z'imiryango ya karere uwo muhango ukimara kurangira twashatse kuri telefone umuyobozi w'uwo mutwe wa FDLR aho mu mashyamba ya Buleusa aratwitaba
yee urakoze Etienne Karekezi nitwa Byiringiro Victor abandi general major aba president ati wa FDLR
ndabasuje cyane general Byiringiro murakomeye
Murakomeye rwose nanjye ndabasuhuje ndetse nabumva Radio Voice of America bose ndabasuhuje.
Murakoze cyane rwose mwiyemeje gushyira intwaro hasi kuri wa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2014. Mu by'ukuri impamvu yabateye gushyira intwaro hasi nyuma y'imyaka mumaze mu mashyamba ni iyihe mwasobanurira abumva ijwi rya Amerika?
Urakoze cyane. Ubundi intwaro twazishyize hasi tariki 30/12 umwaka ushize tubikuye ku mutima wacu tugira tuti intambara zadutwara abantu benshi ntabwo twakomerezaho noneho akadufata umurongo wa politiki dusabe hariya I Kigali ko twakwicarana tukaganira ku bibazo by'u Rwanda ntawuhejwe maze tukabibonera igisubizo ubwo rero abantu bakomeye kugira intugunda bavuga bati mwarabikoze ariko nta bantu benshi bari bahari kugira ngo babe abagabo bakomeza kubihwihwisa none ku buryo uyu munsi twafashe icyemezo cyo kugira ngo noneho twerekane intwaro ku mugaragaro hanyuma n'abantu nyine twavuze tuti ni ku bitiro rya mbere ngaba abazi deposé ibindi bikazakurikira n'abandi cyo twanze no gukomeza kumena amaraso kuko ari mu Rwanda barapfa ari nino mu mashyamba barapfa tutiyo nzira nziza ya politiki yo kushaka igisubizo mu mahoro niyo yatwunganira kandi rero ntabwo ari natwe gusa hari n'abandi bo muri opposition nabo turimo gufatanya ndetse tukaba twarashyizeho n'ikintu cyitwa CPC coalition de parti politique pour le changement kikaba kirimo kwiyubaka neza rwose kandi nkumva tuzagera ku ntego hatagombye kumeneka andi maraso
none se general Byiringiro ubu intwaro mwashyize hasi mu by'ukuri zirangana iki n'intwaro zo mu buhe bwoko
intwaro twashyize hasi zigera ku ijana ariko noneho mu ntwaro nini izo bita arme d'appui twatanze 12 izindi zose ni imbunda bita y'umusirikari ku giti cye
ni ukuvuga ko kuri uyu munota tuvugana nyuma y'imihango yo gushyira hasi izo ntwaro abarwanyi banyu basigaye imbokoboko
none iyo washyize intwaro hasi wasigarana ikindi ubwo twabaye dutanze izo ijana n'abari bazifite ubu bagiye kuba babacumbikiye ahitwa Kanyabayonga ubwo ibindi nyine bikazakurikira niyo koko processus irimo kugenda neza
ninde ubacumbikira aho ngaho muvuga ka Abanyabayonga
ba ubwo rero iki kibazo twagiye kwa deka rwose uyu munsi niho duhaye ibisubizo ibibazo bifite mu ntoki zayo ariko ikabifatanyije nyine na guverinoma ya Kinshasa kuko turi kuri teritwari ya Kinshasa ubwo barafatanyije kandi ndumva uko babipanze kugira ngo nyine batwaye ko rwose ari seriye kuko ubundi iyo seriye yari yarabuze twabyemeye rwose kandi bizagenda neza ubwo naho hari namo mikra iyibafashijemo hari ugutwara abantu u Rwanda hari n'ibyo izatanga ariko SADC ntibifite amen
ni ukuvuga ko SADC na MONUSCO ihagarariye umuryango w'abibumbye byakurikiranye imihango yo gushyira hasi intwaro u Rwanda se rwo ndavuga guverinoma y'u Rwanda yakurikiye iyo mihango
guverinoma y'u Rwanda ntari yari hasi gusa icyo dushaka ni uko abo bose bari baje bemeye kuzadufasha kugira ngo dushobore kugera ku kiganiro nyine tugomba kugirana n'iriya leta y'i Kigali kugira ngo ibintu tubishyire mu kumurongo kugira ngo ibibazo tubicyoce twumvikane hanyuma twese dutware kiriya gihugu uko nyine bigomba kugendera abaturage b'inyabutatu gahutu gatwagatutsi
birumvikana General Byiringiro umuntu wakumva tuganira akagira ati nyuma y'imyaka FDLR imaze irwanira muri Congo gihamya yuko intwaro zashyizwe hasi yava hehe
cyangwa biranze kubyumva kuko abo bose bari baje bari bahuriye rwose la communauté nationale SADC ubwo n'abandi abo bose none ibyo bavugaga ngo nta bagabo bari bahari ngo bahamye ibyo ubu noneho bari bahari kandi imbunda bazijyanye bareba ndetse n'abasirikari badepoje babajyanye bareba ndumva rero biri ku murongo mwiza
nyuma se yo gushyiriza intwaro hasi ni ukuvuga ko uyu mutwe waruzwe ku izina rya FDLR urangiye urahagaze ntukiriho cyangwa se FDLR ikomeje mu bundi buryo ko mwakomeje mu kanya ku ruriya rugaga rw'amashyaka ya politiki mwishyize hamwe nabo
FDLR izakomeza kuba FDLR kuko nibyo twakwita ngo ni marque de pose nibyo zina ryacu kandi tuzarigumana nidushaka kurihindura tuzabikora tubona tubifitemo inyungu naho ubundi rwose hazakomeza kuba FDLR ikomeze urugamba rwa politiki ifatanyije n'andi mashyaka nkumva ko abo bose nibufatanya bizagenda neza kandi ngira ngo mwumvise ko iriya CPC itegekwa na Muzehe Twagiramungu Faustin za dekarasi akora ni nyinshi nkumva ko n'abandi batarazamo bazabyihutira cyane ko ubu abantu bari kuvuga bati tudafatanyije na FDLR ntacyo twageraho kandi nibyo koko
noneho tuvuge kuva kuri uyu munota General Byiringiro ubu mwe mugiye gukora iki
twebwe ubwo ni ukuvuga ko tugomba gukomeza iriya processus yo kugira nyine kugira ngo twese igihe nikigera tuzabe twagiye mw'iyo processus ariko tubona ko ibyo dusaba barimo kubyubahiriza n'urwo rugendo turiho
ibyo musaba muvuga cyane iby'ingenzi ahangaha mwatubwiramo ni biki
icy'ingenzi icya mbere ni uko nyine abo bemeye ko dukorana ko badufasha batuma bakora pression bashyira igitugu kuri guverinoma y'i Kigali tuyita FPR nyine yakomere gaca bugufi ikicarana n'andi mashyaka ayirwanya maze bakabona igisubizo icyo ni cyo cya mbere ariko ikindi ni uko twari twasabye ko bariya nyine bashyize intwaro hasi bazafatwa neza hari kubarinda hari kubarebera imibereho yabo uko byagenda neza ari imirire ari ukuvurwa ari ukwambara ibyo byose babitwemere kandi batubwiye ko babiteguye
mwizeye ko umutekano wanyu uzubahirizwa neza nta kibazo
rwose turabyizeye kuko ndabona kamemo communauté internationale irimo kwiminjira amagapfu ni nabyo nababwiye nti kubera ko mwumva amahoro ari ukuri kandi tugomba kuyaharanira mukanywa yarakoze kiriya gikorwa cyo kurwanya M23 kandi mukayitsinda n'ahandi mukoresha izo za eforo Kagame ntabwo abarusha amaboko
General Byiringiro se nsubiye inyuma gatoya ubusanzwe umutwe wanyu wa FDLR mufite abarwanyi bangana iki tuvuge mwongiyeho imiryango mufite muri abantu bangana iki
ibyo ari byo byose turi benshi kuko iyi leta ya Kinshasa yakoze recensement kandi nubu iracyayikora ntabwo itarangiza neza aho itaragera ndumva abo bamaze kugeraho bakabakaba ibihumbi 200 kandi ntibararangiza ubwo rero ni ugufata kwari uwo mubare ubwo nitubona umubare wuzuye barangije ubwo nawe tuzababwira
muzi neza ko ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko bamwe mu barwanyi banyu bakekwaho ibyaha bya jenoside mu Rwanda mwe mwiteguye gufatanya n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo abakekwa babe bashyikirizwa ubutabera
yeah bavuze neza ko nyine ari ugukeka gukeka rero sinzi uko nabisobanura ariko kuva mu 2005 igihe twari i Roma twakoze deklarasiyo tuvuga tuti tuzafatanya n'inkiko mpuzamahanga ariko nyine u Rwanda giturwemera nta butabera bubayo ntabwo kandi ibimenyetso bimaze kugaragara ari byinshi abo bakeka tuzabaha abasabye ariko ari inkiko z'amahanga
muragira muti ntago mwizeye ubutabera bw'u Rwanda ariko mukanya muvuze ko mwifuza kuba mwakwicana na guverinoma y'u Rwanda mukaganira bisa nkaho bitumvikana neza
oyo ubwo ahubwo bivuze neza kuko nituganira tukumvikana ubwo murongo wo kugenga kiriya gihugu zabubonetse ngira ngo ibikocamye twese tuzafatanya kubikosora hanyuma n'impunzi zitahe ariko nyine ari mu mahoro kandi zumva zifite ishema koko byo gutaha yongo ya dialogue interwande mu gifaransa niyo dushaka kugira ngo ikemure ibibazo byose ubwo rero urumva ko ubutabera ni nayo nkingi ya demokarasi urumva ko aho twashinzwe agati rwose
mukomoje ku biganiro byahuza abanyarwanda iyo dialogue interwande kuri mwe murebye uko mwahanganye n'ubutegetsi bwo mu Rwanda musanga uwabahuza arinde
ubwo rero waduhuza nicyo kibazo twashyize mu maboko ya SADC na communauté internationale kandi tuzakomeza kukiganiraho kuko babona nyine uko duhagaze twese turabashaka amahoro ndumva bose bazaduhitiramo abaduhuza ndetse naho twabikorera hanyuma nyine ikibazo kikagenda ku murongo neza ndumva rwose aho bazaboneka abaduhuza bazaboneka pe ahubwo Kigali nigire vuba ice bugufi hanyuma yumve ko igomba gukunda abanyarwanda bari mu gihugu igomba gukunda n'abanyarwanda bari hanze ni nabyo navuze nti perezida w'igihugu Kagame rwose yamwuba ariko nakunda abaturage yumve ko yashyizwe ku ntebe kugira ngo abakorere atari kugira ngo bagirire nabi
nagira ngo nsoreze kuri iyo ngingo mwa mugarutseho General Byiringiro icyo mwumva leta y'u Rwanda yakora kuri uyu munota kugira ngo ari ibyo biganiro ari gutahura abantu banyu bishoboke niki mwumva mwasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kuri uyu munota
ubonde kuko twahisemo politique niki nguru rirembo rwa politique ku mashyaka yose na ugomba gutotezwa kandi amashyaka agakorera mu ituze icyo twita security hanyuma tugashobora no kugera ku icyo kibazo cyo kuganira ndumva icyo ari cyifuzo nyamukuru twagombye nyine gushyigikira twese kugira ngo dushobore kugera ku mahoro arambye ari mu Rwanda ari mu aka karere k'ibiyaga bigari
amahoro arambye ni ingingo mugarutseho ariko abantu benshi baragira bati FDLR yagabye ibitero byinshi mu Rwanda ihungabanya umutekano w'u Rwanda nta mahoro yigeze yifuza none mwe murashaka amahoro
turashaka rwose kandi turayakeneye kandi abanyarwanda barayakeneye none se karakezi mubajije nti FPR yashyize mu Rwanda si ibitero yatugabyeho none igatuma na ziriya mbonzi zose zirimo nyine kubabarira mwayo mashyamba n'ahandi n'ahandi nongereho n'ikindi ku itariki ya 12 z'ukwa mbere n'ejo bundi igihe yari mu isengesho nibwira ko agiye gusenga imana kuramya imana ahubwo adakarabye kuri opozisiyo ngo azabamara urumva rero ko twe icyo dushaka ni amahoro kandi kuva twasinya ko dushaka amahoro rwose ko dushaka kurangiza ibibazo mu mahoro ntabwo twongeye gutera kiriya gihugu uretse wenda rimwe gusa FPR yagiraga amahari ngo yaratujimije kamwe mutuyereka ko tukiriho ariko ubu intwari twazishyize hasi rwose n'uzadutera tuzemera dutege ibituza byacu babirase ariko si nibadutera bazaba bari kwicana sibariya abana se sibariya abagore sibariya abasaza yego natwe turimo ariko murumva ko ubwenge bwaba bwataye umurongo.
Generali Byiringiro, kubakurikirana neza ibibera mu karere k'ibiyaga bigari bazi neza imiterere n'imikorere y'umutwe wanyu wa FDLR kuva mu bihe byashize, bakwibaza impamvu mutangiye gushyira intwaro hasi muri iki gihe. Hari n'abagira bati nuko mwabonye ko umutwe wa 23 watsinzwe mu karere, namwe mukamubona ko mwabuze amahwemo mugahitamo gushyira intwaro hasi aho gutsindwa. Leta y'u Rwanda yagira iti ese ingufu mugaragaza zatuma tuganira n'izihe, mwese mubivugaho iki?
U Rwanda rushatse noneho ko dukoresha intwaro ndumva yaba ari provokasiyo nta nubwo twarwemerera, ariko komunote interinasiyonali yakomeje gufasha buriha butegetsi kandi imaze kubona n'ukuntu ibintu birimo kugenda. Njye ndizera rwose bihamye ko izadufasha n'ubundi kugira ngo twicarane n'uriya mugabo na guverinoma ye tukagera ku gisubizo kibereye Abanyarwanda, tugatura twese muri kiriya gihugu cy'inyabutatu Gahutu Gatwa Gatutsi.
Ndabashimiye cyane rero. Twavuganaga n'umuyobozi w'umutwe wa FDLR ni Generali Byiringiro hano ku Ijwi ry'Amerika, nyuma yuko uyu mutwe washyize intwaro hasi mu burasirazuba bwa Congo. Ndabashimiye cyane kandi.
Nanjye ndabashimiye rwose Karekezi.
Abatwumva kandi twari twifuje kuvugana n'uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, ariko twatelefoniye inshuro nyinshi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntiyitaba telefone ye igendanwa. Gusa igihe cyose yabonekera twavugana akatubwira uko Leta y'u Rwanda yakiye iki gikorwa cyo kuba umutwe wa FDLR waratangiye gushyira intwaro zawo hasi. Mwe kandi mukomeje kutwumva, mu mezi make ashize uyu mutwe wa FDLR ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo nibwo wifatanije n'andi mashyaka ya politiki akorera hanze y'igihugu, akora ihuriro rimwe ryitwa Impuzamashyaka iharanira impinduka ya politiki mu Rwanda, CPC mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Iyi mpuzamashyaka iyobowe na Bwana Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya jenoside yo mu Rwanda muri 1994. Nawe twamutumiye ngo tuganire. Bwana Faustin Twagiramungu, mbanje kubasuhuza, muraho neza?
Mwiriwe neza namwe.
Mwiriwe cyane. Mu minsi mike ishize Bwana Twagiramungu nibwo mwari mwatangaje ko mwifatanije n'umutwe wa FDLR mu guharanira ko amahoro yagaruka mu Rwanda. Nyuma yuko bashyize intwaro hasi, iki gikorwa bakoze mwacyakiye mute mwebwe?
Iki gikorwa twacyakiriye neza cyane kubera ko kizatuma haba indi ntambwe yo kugira ngo iterwe impunzi ziri muri Congo zigasubizwa iwabo mu Rwanda, kuko ngira ngo muziko hariho hagati y'150 n'200. Iyo bavuga bimuvuga rero ko FDLR yarwanyaga Leta y'u Rwanda, nuko iyo mpamvu ikunze kwibagirana. Ntabwo barwana batera u Rwanda kubera ko bashaka kurutera gusa, banarutera uko u Rwanda rubatera gushaka kubatsembatsemba, bakarwana kuri izo mpunzi. Ngabaho nibwira ko noneho ubu guverinoma y'u Rwanda izashyira mu gaciro ikumva ko kujya gutera abo bantu ishaka kubarimbura atari cyo kigomba kuba intego. Intego ari uko bataha iwabo mu Rwanda nk'uko bari ku butegetsi ubungubu nabo batashye iwabo mu Rwanda. Bazataha rero ku buryo bubiri. Ubwa mbere nuko hagomba kubaho imishyikirano, abantu bakareba ko hari ibyangombwa byuzuye kugira ngo izo mpunzi zitahe. Ntabwo impunzi zitaha kugira ngo zizajye mu makambi kimwe nayo bashyiramo inyamaswa cyangwa se abantu batajijutse kugira ngo baze babigisha ururimi cyangwa ibindi bimwe bita ngo ideology, bazataha uko amahoro ari mu gihugu kwabo bantu basubizwa mu byabo, kandi ko politiki itunganye kugira ngo barebe nabo ukuntu bagiriza mu gihugu cyabo.
Uwabumva Bwana Twagiramungu agira ati ku ruhande rumwe agira ati ni inzozi, ku rundi ruhande agira ati ese murasaba gutaha ko Leta y'u Rwanda yasabye kenshi ko abo bantu ba FDLR batabuka mu gihugu, inzitizi zabayizihe?
Inzitizi ni uko mu Rwanda mu by'ukuri abagiye bataha mbere abenshi bagiye barigiswa, ibyo ntabwo tugomba kubibwira Abanyarwanda barabizi. Ikindi ni uko nta ufite ijambo mu gihugu cyane cyane ku buryo bwa politiki, nkabo batashye ngo bavuge bati tugiye gushyiraho irindi shyaka turebe ukuntu natwe twagira ibitekerezo bya politiki byacu bishobora kuba byahita. Ibyo ntibibaho. Impamvu rero ituma bitabaho ni nayo mpamvu ituma abo bantu benshi badashobora gutaha, ni nayo mpamvu natwe turi hano. Ntabwo hano turi mu mashyamba ya Congo, ariko turi hano kubera ko nta gaciro dufite mu gihugu cyacu. Nkaba rero nibwira ko wavuga ngo abantu bataha gusa ngo kubera ko inkotanyi ngo ziri ku butegetsi ngo zafashe imbunda rero ngo ibyo bikaba byararangiye, ntabwo ari byo dushaka. Turashaka kubana mu gihugu nk'abantu bareshya mu gihugu, nk'abantu bafite ijambo mu gihugu, nk'abantu bagomba gukora politiki mu gihugu cyabo. Ntabwo igihugu ari cy'inkotanyi, igihugu ni cy'Abanyarwanda.
None se Bwana Twagiramungu, mushyize mu gaciro imishyikirano, ibiganiro musaba ko byaba hagati ya Leta y'u Rwanda n'iri huriro muyoboye, ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga mu butegetsi agamije impinduka, mubona mu by'ukuri ibyo biganiro byashoboka bite? Mubona Leta y'u Rwanda yabyemera ite?
Kuki se itabyemera? Hariya Leta ya Perezida ajya kugendera Habyarimana wapfuye mu mpanuka mutayobewe n'abayiteye, wowe kuki hagiye yabyemeye? Yabyemeye bigenze bitari. Yabyemeye ari uko inkotanyi zifashe intwaro, si byo? Twe noneho reka tuvuge ko tudashaka gufata intwaro, kubera ko iyo ari amateka ko n'abari ku butegetsi babizi ko atari ngombwa ko abantu babonana uko babanje gufatana mu mihogo. Bavuze ko bafashe intwaro kubera ko hari havuzwe ko u Rwanda ari rutoro rudashobora kubyinjiramo. Ubu noneho baravuga ko dushobora kwinjira mu Rwanda, natwe tukavuga tuti nibyo, nimureke bari mu mashyamba ya Kongo n'abari hanze twinjire mu gihugu cyacu, ariko tubanje kumvikana uburyo tuzabaho. Bazabyemera? Sinumva impamvu batazabyemera. Ubwo niba batazabyemera bazayisobanura impamvu zabo, nidusanga ari impamvu tutwemera ntabwo tuzakoresha ingufu, ariko niba izo mpamvu zitumvikanye nk'uko twebwe tubishaka birumvikana ko tuzagira inzira nk'iyo banyuze. Ubu nta wakwirirwa bihisha, ntabwo ari amabanga.
Mwese mwareba mu ihuriro ryanyu muyoboye Bwana Twagiramungu, harimo n'abagize umutwe wa FDLR, hari igihe mwihaye mwumvikanyeho ko ibiganiro na Leta y'u Rwanda byaba byatangiye, ese ubundi ninde wabahuza?
Nta gihe tugomba gushyiraho. N'ubu ngubu mu Rwanda bavuze bati ibintu biratunganye abantu bagenda, ariko nibikomeza kuzarira igihe nta nubwo ari twebwe kigomba guturukaho. Igihe kigomba guturuka ku bari mu Rwanda bo bumva ko biteguye kuba twagenda, twebwe turiteguye. Ariko naho baduhuza we ntabuze, ngira ngo hari ibihugu byahagurutse byatuhurije n'abantu muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ntekerezaho cyane ni biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya, ibyo bita Union Européenne. Ni ibihugu biri no muri Loni, kuko ari abantu bahagarariye Loni, ari abaturutse muri MONUSCO cyangwa se nka ba Madamu Robinson bahagarariye Secretary General wa Loni, ni ukuvuga umunyamabanga mukuru wa Loni. Ibyo bihugu byose birahari. Hari noneho n'umuryango wa Afurika rero, ni ukuvuga ibyo bita Union Africaine. Hakaba n'ibihugu cyane cyane byahagurukijwe n'icyo kibazo, ni ibihugu bita ibiri umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afurika, aribyo bita SADC. Nawe rero nibwira abazaduhuza bo ntabwo babuze, barahari ni na benshi cyane, ngira ngo bazumvishe u Rwanda ko igihe kigeze cyo kugira ngo bafungure amatwi bumve ibyo abandi bavuga, barebe n'ukuntu twabana mu gihugu hamwe.
Ni ukuvuga ko niba mbumva neza Bwana Twagiramungu, ko ubu FDLR yashyize intwaro hasi, ndavuga intwaro za mbere z'ikubitiro, none ubu mwe mu ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ashaka agamije impinduka, mujye gutegereza ko Leta y'u Rwanda ivuga iti muze tuganire?
Ibyo nibyo tuzategereza, ariko nibwira ko Leta y'u Rwanda kubera ko abantu bashyize intwaro hasi batabisabye ku buryo bwumvikana n'amahanga ngo abyumve, ntacyo Leta y'u Rwanda izakora. ni ukuvuga ko tugomba twese abashaka gusubira iwabo i Rwanda bari mu mashyaka yo hanze gushyira hamwe tukabusobanura ibyo twumva twagombye kugeza ku bagomba kuduhuza no kuri Leta y'u Rwanda kugira ngo babyigeho noneho igisobanuro gitangwe. Nkaba rero nibwira ko batazavuga ngo nimuze gusa, natwe ntabwo tuzavuga ngo turataje gusa, tugomba kubitegura.
Bwana Twagiramungu, umuhango FDLR yakoze wo gushyira intwaro hasi ntiwakurikiwe n'intumwa za Leta y'u Rwanda kugira ngo zishyire amakenga mu by'ukuri ko izo ntwaro zashyizwe hasi. Mwe musanga iki atari ikimenyetso cyatuma u Rwanda rutizera neza ko intwaro mu by'ukuri zashyizwe hasi?
Leta y'u Rwanda ishobora kutabyemera, ariko ntabwo ari ifite amaso yonyine. Abari bahari ngira ngo bazatubera abagabo. Hari hari abantu ba SADC, hari hari abantu ba LONU, hari abantu ba guverinoma ya Congo, cyane cyane guverinoma ya Congo kuko niyo yugarijwe. Izo mpunzi zibaho zitagira ibitaro, zitagira dispenseri, zitagira amashuri, zitagira n'insengero, zitagira n'aho abagore babyarira, zitagira n'amasambu. Bitisona ariko ni ibintu bigomba kubonerwa umuti. Niba Leta y'u Rwanda bipfuka amaso ngo ntibibona, abandi barabibona. Ngira ngo rero ababibona bazabasobanurira ko izo ntwaro zatanzwe, kandi ko igihe kigeze ngo bafungure amaso, bafungure n'amatwi, kandi bemere ko inzira nziza yo kugira ngo u Rwanda babane yatangiye ku izo ntwaro zashyirwa hasi. Twebwe nuko tubibona.
Bwana Twagiramungu, mu gusoza, nk'umuyobozi w'iri huriro ry'amashyaka ya politiki agamije impinduka, mbasabe ijambo cyangwa se ubutumwa, icyifuzo mwageza ku buyobozi bw'u Rwanda, tuvuge kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nyuma yuko FDLR ikize intwaro hasi, n'ubuhe mwatubwira?
N'ubutumwa bw'amahoro, kuko amateka yacu amaze imyaka 20 abantu bifuza ko igihugu cyajyemo amahoro, ariko ayo mahoro ntabwo yaje. Tuvuga iteka ko habayeho itembatemba ry'abatutsi nta kindi, abandi ntabwo bapfuye nta n'ubavuga, ariko tuzi ko ari abantu bapfuye mu mashyamba ya Congo. Abo bantu bamwe bakaba bararokotse, bakaba bararengewe n'abantu muri FDLR. Noneho rero igihe kirageze ko dushakira amahoro hamwe, nibwo butumwa ngewe nageza kuri Perezida Kagame, akumva ko gukomeza kunangira no kwerekana ko we yatsinze byarangiye, akaba yanywe yarahagaritse na jenoside bihagije. Gusa igihe kirageze noneho ko twese tubana, abari mu mashyamba ni batahe, abari mu bihugu bindi bahungiyemo bashaka gutaha ni batahe, ariko ntabwo bazataha nk'amatungo, bagomba gutaha ari uko twumvikanye.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane namwe kuduha ijambo.
Abatwumva kandi, twari twifuje kuvugana n'uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, ariko twatelefoniye inshuro nyinshi, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntiyitaba telefone ye igendanwa. Gusa igihe cyose yabonekera twavugana akatubwira uko Leta y'u Rwanda yakiye iki gikorwa cyo kuba umutwe wa FDLR waratangiye gushyira intwaro zawo hasi. Mwese kandi abakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangira ijambo, ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
You've been listening to Dusangire Jambo on the Voice of America.